say away a girl. Dance all come and naga away a girl. Introduce one and yamal. Everybody come to the dance hall.
Studio time. Tukwa
nukusa vumpaka fumi tu. Umwana mwagala nyo watimu tu. Uwa. Moko mugamba bambi tova wawu. Umuvido kugona ngumu falisu. Umukwano tukula nyamasu. Ante magala nko mkwana kula bigasa. Njagala mkwana kutungipasa.
Sweet I'm lonely.
Zimpako
I need some love.
Zimpako mkwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn alone hey.
Sweet indiruni.
Zimpako
mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Zindiruni.
Zimpako
your love, that's why I follow. The way you move your body, your season seco. Na vile unava musono kumusono. Na kama tumelala, you go down low. Nika majesi low, mini jua kali. Baby sina mali, wale wako nazo. Mapenzi hawajue, josi songe mbali. Okikorota the way you turn it around. It's so magical. Ija kutwaro mukatu mama mama daddy. Wakuhe mpako.
Sweet I'm lonely.
Zimpako
I need some love.
Zimpako mkwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn alone hey.
Sweet indiruni.
Zimpako
mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Zindiruni.
Zimpako
mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Mkwano kusabu mpaka fumitu. Umwana mwagala nyo wate mutu. Uwa. Kumugamba bambi tova wawu. Umuvido kugona ngumu falisu. Umukwano tukula nyamasu. Ante magala nko mkwana kula bigasa. Njagala mkwana kutungpasa. Baka masimu sana zono kumpasa. Kuya mwete saka nsenene na masaka. Deo kwa gelo kunje chene kakasa kwe. Ono kekaljaka sana kumacha.
Sweet I'm lonely.
Zimpako
I need some love.
Zimpako mkwano go.
Baby I'm lonely. I need some love.
Don't turn alone hey.
Sweet indiruni.
Zimpako
mkwano niruni liate.
Mkwano go.
Zindiruni.
Zimpako
mkwano niruni liate.
Mkwano go. Production.